hettini ɓe studio kalangu yande joyɗe tari mintaji sappo e joyyi nani habaruji e fulfulde. Jagnal Lemon Soumana Amadou Diangan tawa hannde nde enɗanni hara filla kon darto habaruji ɗi e fulfulde nde tawani alarbar nde yaadu gam batte hollude mette no laamu wono jogori hono golleji ɗi enɗan wadde ko hooreɓe Faru Diam pelle noddi ɗum waɗi keña alarbar en. Nonne Faru Diam hooreɓe jomiraɓe radio ji e télévision ji gonɗi e koye mum en kandu waɗi hawrine muɗum hannde nde ɗo hôtel Gaway dow filla ko darto sigilaji durwo waɗowo to enen tawa ɗoyade balɗe tati kandu e gara dow muɗum hannde yewtere men pinnol studio kala ngono ndaara golloɓe radioji pamari gonɗi nder guure ka en ndu gaɗnama hawrinde gam batte janggine andine ton e nattila beeri noon ni wontirier no mbirmi woni himɓe ujunaji e ujunaji ka en noon goni ko Farjo mburti keñande endan ɗo enɗan gallu ñemey ƴuuri tawete Farjo ndu konnani place tuumo warde fa hande damal hono assemblée suudu sawar député ɓe ɗum ndu kondan wonnana e dow filla wurtade hollude rafi yardade e dow ko laamu wonno waɗar filla ko darto gollal leydi ndi endam ɓe jeeyi ɓe notoweke nene ne kadi noddal ngal pelle kañum e hawrindeji jingoloji suudu baba nder munotade kono hawrindeji gonɗi e jonde koye muɗum e syndicat ji ɗum woni hawrindeji golloɓe fa hawtade e himɓe latiɓe wonɓe e les parti ɗi gala e laamu. Ɗum waddi ko bandimi goto yo fottoy e bato endan o haalde mbiteɗo Moussa Siddiku gonɗo leyi feddete nde ko nid waddore mballa mu dow filla koye darto ono ƴeñide sukaɓe yaade dow nani ko haali.
Je suis très ravi non seulement de la forte mobilisation mais
mi ɗo welti sanne e mburtaki ke
fuudu so ƴawama jama are wurtinde sukaɓe ummatore here gam kamɓe ɗum ɓuuri suulude gam ɗum heƴaniɓe no mi faami sukaɓe ummatore here ɓe keɓi paamani ɗum gam illude ɗum ɓe dow muno miɗo miila du mburtaki jama are wande nde no waɗan ko hooreɓe ɓe min gatti yeeso e ɓe Allah watti yeeso paama ley wakkati no mo ɓiɓɓe leydi kaani kettinane miɗo miila du ko niɗo fuu no hani wiide ko ɗum yeni ƴewtinede nde tubaki sigilaji makko suudu saria gaɗanade ɓiɓɓe leydi amma hana nimɓe sara gonnom hande ɗum walana on e cuccukka ko jom o no woodi joom en ɓaadeji tawaɓe nder garowal kasu fa warde joni ɓe kiitanaka laaɓi kiita du ha liray dow
et nous pensons que cela relève du déni de droit
non wontiri min noddino har filla ko darto heɓɓe e laamu e wonɓe ono horako leydi gam batte heɓa ko wi ka noon woni ɓe mbiyayi fewhunde dow majjum nonni fawara jondu konnan min pillonto on filla hono fande saɗaromaji tawaɗe har filla ko darto janggoɓe ligotoɓe ɗo leydi men Niger latiɓe ɗo konna har filla ko darto rafi jobdin ɗon no tampina ɗum en sanne Boubacar Sidde o rawane nde fo o janggina onon endan to endan doso amma ligotoɗo ko tawi ɗum yoori ɗum fooɗi fooɗi nden wonno ko yewti ndaaro e masinire makko ɗum o motere makko o ndaari o moƴƴin talki muɗum omo hooƴa himɓe are muɗum en omo heɓa seeɗa seeɗa omo jogori ɓaade makko nani filla ka o filli o fillani Dawda Hassane Bandimi gonto e nando so
vous savez tous comment on vit
ko anduɗon on fuu jobdi wala teddeji ɓaade no hen nani ceede ñamdu e ko luɓaki hiite courant e ndiyam du commune no ɗom niɗɗo guure mum watta nder fi o tawi miɗo woodi moteran kemmi gammi ɗereji mayre faaɗi kuuɓi fuɗɗumi gollal kaabu kaabungal arande nden kay ɗum tiiɗani kan seeɗa gam mi woowa heese heese ni puɗɗum miɗo wowta ceede ɗe gommiɗo heɓa ɗen saabe mum waɗi ko mbowtumi gollal ngal gollal ngal waɗi ko kemmi jogaade ɓaade am naako ɗum ɓuura lebbi nayne ko dekan rimi seni hana gollal ngal nden mi naata no piiɓe bara bandiraɓe am jannginoɓe no jurmini kam baako miɗo waɗa gollal ngal ɗum haɗay kam miɗo waɗa golle e bandiraɓe am gatta miɗo ƴeewa du sako jande no ɗon waɗa to gommiɗo jannguino ɗon
gam jannginol kam woni gollal l'enseignement et ma vocation
golloɓe mairie ji ɗo enɗan gallu ñeme ka e ndu no goni e nder murtere golle ko balɗe joyyi illu altinere hecci gañan nde enɗan won koɓe puɗɗi ɗum fa han dow filla ko darto joddiji maɓɓe koɓe ndewto gomnati kañum wonno suuliɓe Hassane Garba kawo secrétaire général fa waɗa joni syndicat golloɓe mairie ji mo commune kaɗɗo enɗan gallu ñeme min noddimo e téléphone bandimi Nafisa Adamu nani ko o wi
nimɓe leydi ndin fuu no andi ko golloɓe mairie ɓen no gondi lebbi jeegom ko joɓaka ndenne wala fuu komin mbawi wadde sana min jamurter arana guel ni min golloɓe nder mairie ji ɗin ndenne ñeme minen jeeyi ɗum ka noon min mbawta wurtade dow laabi min ɓula pineje fa min bonna gallure nden amma miɗen ponditande ko waddete ɗum ni woni yaade murtere fa heɓa hooreɓe ɓe jiya ley saɗorma komin tawan min jeehi to hoorejo leydi on laabi ɗiɗi gam ƴamtude hakkeji amin. Fa nyalande no wala hunde fuu waɗay, wakkati fuu domol ngol ninon. Annden fey saɗa woodi tomo jata aɗa nyalmo kati fuu fa lebbi jeegom, jomum du no yi'an ɗum hecci. Komin yiɗi ni woni gomnati ƴeewa fi amin o, gaɗa balɗe joyi sai kasin min nodda bandiraɓe amin min gari min domana
avec les camarades pour décider ce qu'on doit faire encore.
Ministère na mbiyen ministère kawjire filla ko darto fina tawa fijoje adaji meden kanyum du wadi hono batu hono fuddude projet do filla ko darto jidal e kaldal hakkunde hono ko ete fadaji kani e waldeje der wuro nyeme kanyum e der leydi Niger fu dum do hunno latinde jidal e kaldal gal do hunno ko wadano der leydi France to ete ren dum latigo no moƴƴer sanne gam batte alle e majjum waddi ko fawar joni be gadi jodo kale o endan dum waddi do arga ministre Assoumana Malla Issa o hala nan en dum woni ko be domi e do filla o do projet
jusqu'o hande der nokkuje to himbe kawrata jewta nokkuje biyetede faada to himbe kawri seyni geddi o barke na ko nafata fugom wala dum wadi ko der sigila amin o miden tefa singude na wadande himbe sawara yewtude do kulle nafoje be do fi burnam mabbe hande he jangu e do fi yaadu yeso leydi der sigila o miden tefa tabbintinde laabi jonnude fina tawaji meden der kubeje leydi fu dum wadi ko der kubeje fu to himbe jodoto jewta yewtare do kulle nafoje himbe fu do fi burnam e yaadu yeso himbe no tabbintinoite der leydi meden nokkuje indirteede faada de no bawi nawtorede gam firtude ko e himbe do fi yaadu yeso leydi do fi potal e jonde jam hakkune leñi fu do fi renude ko nafata himbe fu der rabbinol hala do fi beydare leydi fu
anemo le progrès social
o wonno Assoumana Malla Sina Assoumana Malla Issane no ministre kawjido fina tawa e adaji meden do sigilaji tewtol hono farjon labbi durwobe ko leydi Niger to hitande fu wado tan no ga e joy décembre odo ya hanto 3 lewru janvier hitande herto en tawa kenyan wonno ko farjon gouverneur région na mo tawa wadi noddangal yaade e himbe leydi tawa gam batte be celmina hobbe warobe endan ko watta himbe ujunaji dido won ko domato endan Abdourahmane Moussa o wi be ndara hono ko himbe agades wadi hecci kenyan do filage des sokoni tawa do durwala hono endan
du wonde suka je zassu sheda muku
nimbe fu yewbe agadez men cedake njii nimbe agadez ko ngati mburtake gorko e debbo be ngadi durongo jam e sago denne ko min jidi e tawano ni durwo ngonga e ngonga noddangal ngal ngadanami kawani nangano mi nangano region amin mano fu wadda ballagam ana jomun sojjota gada wi'a tawa region mun no tawdi no wodi wakkati deni to hollata ko tawano region mun gam durwo ngon balde sappo watta denne ko kollam min nimbe ummo ndaro noddangal annoni wuro men no region men no alla hin en semter
gari mune jaha mune alla hudam kumya
o wonno Abdourahmane Moussa gouverneur région ndan mo tawa har filla ndendor duro ngoni waddi ko faane durwobe hanbe yaha tonto duro ngo tawto nda do inde region mo maradi ka ndo konna waddi sigilaji mudum gasini dum gasi ndene neka be sappo e jeegon ko suba sukabe jokolbe sembentebe gam batte yaade do inde region ndan non wonno ko faar joni mbeteedo Saley Dangali lati kam woni horejo fijoji umma torto ndan maradi nani ko halani bandimin Mohamed Mamma
actuellement les leaders
anden durwobe fu accama powta hakkune balde tati de fadde ami yaade tawa min durwan ko watta ko hana wade na mojjine fu do fi yaade durwogo wadama na mojjinama fa wodi hande mido wawi ude ko wala fu ko ngakki der siri amin durwobe kebi ko be kaja fu hakkillo mabbe no pukki denne wala ko hulgini
des leaders et ho
nawantir habar ko min gaddanta woni sima kanyum wonno hono sarusi mawdo kawjido filla ƴewugol lumoji leydi Niger do filla ciottol ngure kanyum ko nandi e mudum sima woni andini do filla hono faane cogguji nyamri der luube leydi Niger be kolli wiide lewru ndu do ni ono nyamri di ana ceede mudum jippeke nokkuje kewde sanne dum du kondani wonno do dina hono se ƴama lewru jabbi nduto Omar Hama fillintene en dum e fulfulde
ceede nyamri ano kama nari e gawri njippake sanne der luube mbayeri e maro do kamdu ceede mu njippake seeda nyebbe du fahanno be yerno sima wiri ceede nyebbe jippake sanne dungas der region mo zender sakuru ndu wanana bodi ujinere e keme nayi e chapande joyi kano ingal der region mo agade sakuru ndu buri tidde wanana nam ujunaji sapo e go e budi chapande joyi farpo aborondu e maro ceede mu no woni to wonno mari tete janani maro keptede do botori mo wanana ujunaji tati e keme jego nden ujunaji tati e keme je tati wonno yana warta mudu fu dubi joini joni chede nyambri no don jippon nonni e kodarte du chede nyambri no yahan no jippo yade der lumoji dum woni ko sarusi kawjido habar lube andini
nonni wontir faane fedde hono radioji e televisionji gondi e jonde e ko e mu'en kayndu ko nanni wadi hawrinde mum do na galle nyemetete hotel gaway dum do hawrinde ko nan do filla ko darto hono yewtere ko be gadi kambe do konna e golle ngombe gadal endan be jewti sanne dum waddi ko faane metel mama mamadou kanyum woni kawjina do fedde de endan kandu woni horejo radio e television mo dunya nani ko halni bandi min jaado fotto e batu mabbe Nafisa Adamu.
Nous avons fait un rôle.
Min gadana fedde de gam wartirde si amin fugo ko watta min keba sembe durude min kepta hakke amin to otawafu denne ko hani woni taykaade ƴewa no min bawi wurnirde televijoji amin di gam miden tawda sadormaaji sadorna mawdo on duuni woni rafi ceede ko gollinta himbe ceede duuni goni huuni fu denne min kebi walliroobe har ceede mi hi ay ko hadata min dotanaade laabi kawjiidi fi gollobe leedi gollobe amin min jobambe dum beydanambe sembe gollude sigila televijoji di dum mojjinte faawoda biro amin o no wodi ardiido hebe o golliditta biro o no wodi sigila golle de wadata kanko du himbe nawtorto gam waddude baylul der golle amin kulle kese e labi kesi nati denne kulle kese de min tefande gollobe amin ekkintine no be nawtortode denne min duron ko watta himbe jobe no haniri be ekkintine fa woda ko watta gollal mabbe woda fa noy wala
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
no
welcome sanne mi do feccide dum
nawantiri gollobe radioji pamari gondi der gure ka en du hono ngadi hono jonde kany andinede e jande andinede dow fawar joni kokkol habaruji yaade e gurto be jaato be gollato endan dum du kondani gam batte heba be gadda balla mabbe yaade himbe jodi be gure heba ka en du nana habaru no jogorto ngure e fa hande tawe bonna ngure on endan rena dum fa woda Saloon Zeka kan wonno goto e jangino mabbe nani ko haalani Gungu Muhammad Antani do chalalol do filande do jandato en tilabiri
nous avons convi
min noddana hokkobe habaru fu be gomnati e tawabe der jonde ko e mu to hawrine de hawrine pirtol ko e do sigila fedde humpitore himbe do no hitane wadiri do fike yorom nyamdu der leydi Niger o wona no tefe der hawrine de woni hokkude be habaru kejudo ko watta be pami no fedde de woni no gollira no biroji mayre cingaadi der redu leydi du gonno gollira be pama labi di gomnati hore mun tokkata ko holla nokkuje de hitane den wodai nokkuje be nyamdu hejoroita ko hawrine de wonno tefani woni hokkobe habaru be de kebi habaruji di fu be jottinadi to himbe leydi fu do no fedde de e gomnati gonno gollira himbe bendu be darano be mujjiniri burna mabbe hokkobe habaruji be deni be pami ko wana no tefe kambe ƴewata no be gattirta laabi di der sigila radioji mabbe gam fodude hakkillo himbe do fi hawjaade nyamdu no wodiri ko watta du hejora gam de hettama fa nyamdu wadi sanne himbe no gatta ko en do laabi bonnoji nyamdu misali dewle na be ciotta ko be ketti dum be gatta dum der goddum denne mi do watta dane himbe radioji tawadi do de be koti be darano wadi der sigilaaji mabbe be poda hakkillo himbe do hawju nyamdu be gollire du saru suuji tawade der durugo ga himbe funafu
passion a la population
do wona habaruji meede fulfulde hanne en kano fadde meede ni wayno durde semi yottinana yaade e onon fu hettinibe studio kalangu needo andinore andinorde du konna wonno kenya de andan hettinibe studio kalangu ko heewi der leydi andan heba en nande min hono wakkati diddi min gatto e ruddi min gatto di andan dum du konna sadarmaaji won ko wari falani min sadarmaaji di du konna hunno ko laati wadi welay min wodi du konna min dawray min eela den ne kan jaafo don kino do kettino studio kalangu kedo tawdon le leydi Niger fu don habaruji fulfulti assalamu alaikum mbalata jamwal